Kitomedia.com.
Vampire, kwani kafanya sinoe. Natoa panchi msiki unikatai, na wakimbiza na watoa nishai. Wale walio nivimbia, simu wakani simia. Leo na wakimbiza, na waliza, memba sana sampaka na pichiliza. Sipolo, nipuai, na imba sana masela wanikatai. Walizimata, Mungu kawasha nyota. Walo nikata, leo anashoboka. Tumejipata wanangu, sosa baba wala mama, isi nisa kwangu. Nasema tumejipata wanangu, sosa baba wala mama, isi nisa kwangu. Sikia, isi nisa kwangu. Mabisho kiomboi, wali tuvimbia, wali sema tutuboi. Ebu angalia, walikuwa kishua, maisha waku ya jua. Leo natusumbua, linawachuma elojua. Walivimba na magari ya baba zao, walivimba na mali za wazazi wao. Walivimba na magari ya baba zao, walivimba na mali za wazazi wao. Tumejipata wanangu, sosa baba wala mama, isi nisa kwangu. Nasema tumejipata wanangu, sosa baba wala mama, isi nisa kwangu. Sikia, isi nisa kwangu. Tumejipata wanangu, hila zangu. Tumejipata wauni, isi nisa kwangu. Tumejipata wanangu, hila zangu. Tumejipata masela, we nimelewa na yumba. Nimelewa na yumba, we nimelewa na yumba. We nimelewa na yumba. Nimelewa na yumba, we nimelewa na yumba. Lete mchupa u, mshishe yu. Leo tunalewa mpaka asubuhi. Lete mchupa u, mshishe yu. Leo tunalewa mpaka asubuhi. Achafu entertainment, awe boss Baizo. Nakubana wewe hapo meneja Yesu. Chafwe, chaf sana. Asingeli talanta, fumatozi sasa. I'm using a set of life, we. Awe mama dee.